ururka hadada waliba uu soo kumidayo ururada ka jira deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya isla markaana dhaqaaqo horumarinta deegaanka bilicxanagowka iyo sidii lan ilaali lahay nadaafadda bulshada iyo wacyigelinta shacabka sidii kor lanka qaada lahaye siwalan qobada nadaafad darada iyo deegaanka iyo waliba ururkii hadada uu qalabka fayadhowrka ku wareejiyey guddoomiyaha hanraabta degmada Baydhabo taasi oo fududayn doonta shaqooyinka maalinlaha iyo hanraabta ku wadana magaalada. Madaxa qorsheynta ururka horumarinta deegaanka Dado Cabdirasaaq Maxamed Axmed iyo waliba soo sharaxaad ku biyey agabka anshar gadisan iyo deersiyan hanraabta degmada Baydhabo iyo hadafyada loo gool leeya oo soconaya dhinaca kala sheegay intii ka urur ahaan iyo xoogga saara doonan walkasto oo lanka horseedo dhibaatada deegaanka hadheerasa.
May barnoomay xafiiska weyn ee ururka horumarinta deegaanka Dado anoo may buwaayeen sheegada madaxa qorsheynta ururka Gaynar Cabdirasaaq Maxamed Axmed mayba geeka martani ahaa India oo mayna raayi guddoomi sida haweenka degmada Baydhabo oo mayba un geeka qalab oo mayba ahaa nadaafad iyo fayadhowrka lanka talagalay una ka wareejina tumanka hafadooda marka qalabkaasoo mayba ku caaw qalabkaasoo ku caawi doona insha Allah mayba dhanka fayadhowrka iyo nadaafadda ku caawi doona oo on iska jiraan dharka mayba kiidis oo mayba iswiido one time mayla ra iswiido iyo kokaleed oo siin one time iyo sidoo kale gloves iyo mayba in sheegada bahalan oo sanitation ka oo gacmo mayba in sheegada jeermis dilaa iyo mayba in sheegada qalab kale oo mayla ra sida oo kiyaalaha iyo waxyaabaha aad iswiidaan oo equipment ee online ka tala galay fayadhowrka iyo coverage-ne mayba leena insha Allah gudoomisada may rajayn intee loo wareegto waana may buuha sadii oo lan falaayna may buuha in sheegad oo anka ma qulsanahay tan iyo iska imaal doonan eedan ma sintiin
dhinii kal gudoomiyaha ururka hanraabta degmada Baydhabo Hindi Isaaq Cali waliba yaa umaha naqtay ururka hadada oo agabkan hadirsii yana sheegtay intii si sax ah aan dirsii doonta tumanka xaafadooda hanraabta ku hol galaasa si oo bulshada iyo ka adeegan ah
wali geek goobjoog aha ururka deedo alaabti oo meel eray us face maski hani oo sanitation ka oo haminki dadka haagayeen lama karto amal ah maadaama iyo dadaal shu eedan faylay inkasta tumanka xaafad in suwada deerana meel eray eedan ka baahsan iyo wareejiga inta korna isku balan qaadi maamoyinka inta is face maski meel eray us alaabti oo gacmo biyo ee alaabtu oo sanka madii oo madii oo nadaafad iyo xaadeen iyo antu kor isku balan qaadi iyo ii wareejahay geef laabta qareysta oo sabteeta ee dad u hadsiin anin sus ii wareeji anin maamul ku wareeji hadii ilaahay assalaamu alaykum
agabkan ururka dadada oo sanka wareeji hanaabta degmada Baydhabo iyo wali banana kuga shaqeyn doone horumarinta nadaafada iyo bilicxanagowka magaalada maadaama hanaabti iyo kumadeena bulshada ka shaqeysa horumarinta bilicda magaalada.